Pidula baba nguba njaktandasa Nginga bala ndunina Pidula baba nguba njaktandasa Nginga bala ndunina Uno muzo mungi Pakisheshe labo Imala ibeko Aungipe nami Istema sibeko Awenze njalo Unobuhle kodwa Unomuzo muhle Pakisheshe labo Imala ibeko Aungipe nami Istema sibeko Awenze njalo Unobuhle kodwa Pendula baba nguba ngiyakuthandaza Ngingabala ndunina Unomuzo muhle Pakisheshe lapho Imala ibekho Aungipe nami Isithemba sibekho Awenze njalo Unobuhle kodwa